Sokala Duma Radio.
Hello and welcome to Sokala Duma Radio. My name is Nkululeko Nkeo and this is the big interview. Well, after leaving Orlando Pirates in the current transfer window, he found himself at Chippa United through a very controversial deal that involved himself, Thabo Matlaba and Bernard Morrison. We all know what happened to Matlaba. He remained at Pirates and Bernard Morrison didn't want anything to do with Chippa United. I'm talking about none other than Thamsa Ngasangweni. He's now at Chippa United, who has just dismissed their coach. Thami, thank you very much for joining us on Sokala Duma Radio. Unjani baba?
Ngiyaphila
nami. Abantu ke bebekubuka bekubhekile ukuthi ulibhakabhaka manje kule transfer window bakwazi umuntu futhi osubuyele ku Chippa United. Ungasichazela kabanzi nje ngaleyo move ukuthi yenzeka kanjani?
Into esikhulumile mfethu because izinto bezingekho the way ke mfethu kuzenzeka ngakhona. But nje all in all into esikhulumile and then savumelana na iboso Ivan and naye ngiyambonga kakhulu ukuthi khona iyo ngi-understand situation yami. That's why reason ngiwele back here.
Alright, njengoba ubuyela ke sokhuluma kabanzi nge-move le njengoba ubuyela ku-Chippa United izinto awuzange uhlale isikhathi eside ko-Orlando Pirates bekuwunyaka nje owodwa izinto zishintshe kangakanani uma ubuyela back to Chippa United isikhule kangakanani njengoba ubuyela lapho?
No, i-team ikhulile yabo, but obviously iziningi izinto kumele si-improve so sure now uyabona ukuthi le-season akange siqale kahle so sazama ukulungisa into enjengalezo.
Alright, sibuyele lapho ke Orlando Pirates before sikhulume ngeform ye Chippa United. So khuluma ngalokho. Sibuyele lapho kule situation uzithola ukuyona. Ngale nkathi bewusayina ekuqaleni, ubucabangani, ubucabanga ukuthi mhlambi kuyinto kuyiclub ozohlala isikhathi eside nayo leyo, mhlambi ube njengo ngomfweni, usiyabonga sangweni.
Yeah, ukuya kwamkhona yabo ukuthi new season team, you know, cause being green. And before me zonke ngiyakhona sike nama meetings impela nayo Dr. David kanye nayo Chippa, but yeah izinto zambanga accordingly the way the numbers zikhona khona, so yeah.
Alright, and then ucabanga ukuthi mhlambi mostly was it because of the competition njengoba ubona ukuthi bekunonyatama obeyi player of the season last season and then bekunoxola mlambo, so bekunama midfield amaningi kule position yakho. Ucabanga ukuthi mhlambe bekulokho kuphela okwenza ukuthi ungadlali?
Ngathi it's not about the competition. No competition bekhona and obusho nje ukuthi ama players akadlala kahle, but bengamayelana ne competition khona la nje ngathi asibangana ngakhona kahle na abanye bakhona basenzela i-team and then and then the best way was ukuthi mina ngimuve so that nami ngisebenza kahle nenhliziyo ekhululekile. Nabo besebenza kahle nenhliziyo ekhululekile. So it's not about competition. Angase ngisazi competition. So nala ngikhona kwa-Chippa ikhona competition so.
Alright, and then sikhulume ngawe-ke asikwazi ukuyibalekela ukuthi umgadli noma umdlali we-midfield okwizinga eliphezulu ukwazile ukuyibonakalisa ku-Ajax Cape Town on loan from Sundowns and then wakwazi ukuyibonakalisa ku-Chippa United after uthengisiwe from Sundowns. Omunye umuntu oyibhekayo le nto uzothi uThami sekuwumdlali oye wadlalela amaZulu, i-Ajax Cape Town ne-Chippa United wadlala kahle. Mara ngenkathi bekadlalela i-Orlando Pirates ne-Mamelodi Sundowns akasibonakalisanga isakhono sakhe. Ingaba mhlambe wena ucabangani ngalokho ngokuthi ma i-club inkulu i-jersey mhlambe liyasinda?
No, ngeke ngicabange kanjalo. Into yangayisho nje ya ku-Sundowns ubekhona competition high. Ayisikhathi kuyona. Nakhona ngabonga ithuba lakucabangela lona nokuthi ke bekholelwe kimi. But nakhona mina nomuntu owazicelele ukuthi nothi elokuhamba because of competition be high and wonke umuntu baya-perform. But ngaleso sikhathi nami ngisafuna ukudlala futhi. But le Pirates angambusanga because of i-competition. No. Yebo izinto nje ebengahlangene nebhola ya.
Alright, and then uma sowucabanga manje because last time sikhuluma la kwi-platform kaSokala Duma Radio bekuwumdlali oyi-captain ku-Chippa United iwena bese sikhuluma na ngoba bafana bafana nani nani ucabanga ukuthi mhlambi ubuyela emuva manje njengoba ubuyela ku Chippa United noma ucabanga ukuthi mhlambi opportunity yokuthi uphinde uziprove futhi ukuthi you are one of the best midfielders in South Africa
akungenamanye ngibona njengokuthi ngibisele emuva yona akubalekile ukuthi ngibe ngehlan khona ngingabe ku comfort zone asenzenza ngokuyikhandla and then umsebenzi wami ngabe appreciate and then yeah thanks for this out so ngeke ngisho ukubuyela emuva manje uChipa like engisiza kakhulu entweni eziningi naye ubaba uChipa into engisiza kakhulu entweni eziningi so angeke ngisho ukubuyela emuva manje abadlala sendlala nabo bangisiza kakhulu ukuthi ngachieve into engizachievile sase khona uChipa ngoba ngibuyile futhi ngizosebenza ngokuyikhandla and ngiyicabanga ezinye ayithi into engathi izongiphazamisa yeah
all right and then u Den Dens uya wana sesikhathi sokuthi ukhulume naye before usign lapha
yeah well says ukukhuluma naye because then even noma ngaka sign the sikhuluma nje ngempilo isikhathi esini so even noma sengo sign and then saba no 1v1 sakhuluma you know so yeah
all right and then njengoba ukhuluma naye ukunikezile inhloso yakhe ukuthi uzoba umgadli obalekile ku team and mhlamba uzoba u captain like beku ama discussion anjani lawo bewunayo naye
yabo ama discussion amalana no perform nalo utsise the team because naye wena because of performance the team ngibona the team iyenza kahle so baba into enjengalezo and no the imali ngakhoth imali ukho yaba ngezinto ezenzakelele before you know yeah so nje esikhulume la kuba no ubaba nomntana yazo bo discussini kanjalo ya
all right and then ngicabanga ukuthi indlela lapho ngifuna ukuya khona kuwukuthi uma ngabe benikhulumile ewumuntu obonakala isinhloso yokuthi ufuna ukusebenzisa as an important midfielder ku team lokho kuchaza ukuthini manje njengoba engasekho engasewuye umholi we team
akukho mnandi kulozi umsebenzi for noma kubani no so nami la kusho umkhosi nawo lo muntu umsebenzi even ngathiwa bekho omunye umuntu ozoba kusho kodwa ukho mnandi kulozi umsebenzi sina okay kulokho angeke ngigcile kakhulu khona asiwa ama decision athathwe yimini yena yeah
All right and then uma ubheka ke i form ye team umdlalo wokuqala inshayile Celtic 2-0 uma ngicabanga kahle ungenile ku second half kuleyo match leyo and then umdlalo wesibini Orlando Pirates yaze yanishaya nge on goal and then ogcine bene udlalile bekuwumdlalo Andrush ne Black Leopards 2-2 at home nalapho bewudlalile khona ucabanga ukuthi mhlambe bewubonani ngendlela i-team edlala ngayo ibidlala kabi i-team noma bekukhona i-progress
yoko so like ngizalo kwa so lose and then no sibe so lose then I start to draw as for me now no like last it is that it's in the city it's cheap but yeah man kune ngakumele sikulungise yena angeke sibe comfort zone kumele sibe ngokuyikhandla nesikwe sibamsana akukho oil akukho late no kune siqale manje
All right and then umdlalo lo wangaphakathi ngoba ngiwumuntu nje oyilandelayo i-disc ngiyabhala ngayo ngiyabona ukuthi benidlala ngaphandle kwama strikers uma ubheka i-styles of play ebenisidlala kodwa ke i-team ibibonakala ukuthi izohlangana ibidinga nje isikhathi ungacabanga ukuthi mhlambe ubuhambisana nokuthi mhlambe nidlale ngaphandle ko number 9 nidlale ngalendlela benidlala ngayo
abesenza ama information la amaningi so because le game lo besiwa kuyona ile sitore bedlala ngawo number 9 lwakho na ku Rosie lo strike so kwamanye yeah besingasho ukuthi besingesibhayika but
yeah but uma ngabe ucabanga kahle uKate Lentjies uma edlala noMbenyane abadlali esingababiza ukuthi bawo number 10 sometimes badlala ama wings sometimes but most of the time bawo number 10 ama creators uma ngababe bedlala uma ngaba kudlala labo badlali labo ungamdlalisi mhlambe umuntu ozoba umuntu o receiver lawo ama passes from kunina ku midfield awucabanga ukuthi mhlambe kuyinkinga leyo mhlambe kuyinkinga enza ukuthi ningawathola ama results
into senza hayi jimini boys not like it's a tool and the second minute because that like umuntu ozoba strike you know And that's what I'm saying. So, of course, my bond thing, I can't say then, oh, that's all the Shantoma, there is a mission. But sometimes a mission, I'm not guaranteed. That's what I mean. It's a one that I'm not going to get the right. But when I think I'm looking at applies until we get into the, it seems to be good.
All right, and then njengoba ubuyele kuShipper United bengingakhuluma ukuthi ke iamband bekuye yakho the last time ubulapho. Manje asikhulume ke ngekamva lakho nje ikusasa lakho. Kuyini inhloso yakho wena kuShipper United? Kuyini ofuna futhi ukuyi achieve njengoba bekuyo captain wasiza i-team ukuthi beku top 8 nanani for the first time ku history ya i-team. So manje ucabanga ukuthi kuyini onoyi achiever?
No, I mean, I'm not just a cool 15 years, you know. I think it's an athlete, it's a terrible one. I'm a player, and in our coach, when I say it's a right, it's a coach. So that it's in the name, it's a friend on their right, you know. So, I mean, it's not about being a captain or not. I wasn't just a team, and in one time, and I went to open the corner, and I know captain, and this is what I want to say, this is the code. Because it's not about being a captain. Wonke umuntu odlalayo wonke umuntu osethimini kumele wokhalisele ngokwakhe so that way so thona ukuthi sizani wonke umuntu adinga ukusiza lomunye umuntu so yeah
abantu abaningi bazwakalisa ukungajabuli ngendlela coach anganikwanga ngayo isikhathi sokuthi a coach at least maybe for 10 games ungam advise uthini u coach omusha Eric Tinkler ukuthi what advice would you give him njengoba ezongena esihlangweni sika Dentons?
But mar zathe mahle you know like as a player and face as a coach now there. But mar zathi manje ngekho right sometimes you know kuba naleyo nto leyo uthi you know athi maybe ubani uthatha. But at the end of the day sonke sizoba see involved leyo nto leyo yabo. Leso angisho ukuthi ubuhlungu kuhamba kwakhe coach again. And coach Tinta into selo ukuthi sathi ngaphansana na wonke umuntu obekhona etimini and then sibona ukuthi indlela yaphambili
yeyazi. All right, njengoba siqeda ke okugcina nje ucabanga ukuthi njengoba ni number 15 manje emva kwemidlalo emithathu kuyi draw ne lose ucabanga ukuthi mhlambe kuyini enoyi achieve team this season?
No, I can't even tell you futhi sibenze ngoba ikhanda I can still amari zakha right you know yho now ubona ukuthi qalana la. So what is this question of the kind of plan? Man, there's a lot of people who are not because it's a blend of the song. If you are not going to be which means that I'm not going to be. But the only way we can be able to do that is to enter the sources, so I'm not going to be able to do that.
But you know, I'm going to be able to do that. Ishone iyehlathini ku National First Division uyahambisana nalokho
ngicabangela abantu sicabanga lo onke umuntu ufuna ukuthi ngizona akashukene but leso mina angeke ngiqamba manje ukuthi ngiyibona ithimi yalapho no angeke ngiqamba manje just that lawa manje sisebenzisana lethi angisho sisebenzisana ngamwe kumuntu ofinqonto omunye umuntu and cause ekugcineni ithimi yaphansi sonke siyaphansi ngiyaphezulu sonke siyaphezulu so sisebenzisana. I don't think it's enough to take less of Kavitan, but irrigation, no. That's the end of the show.
All right. No, ngiyabonga kakhulu Thami. Ngesikhathi usinike sona. Kusokala Duma Radio. Thank you very much.
Ngiyabonga kakhulu Thami.
Sure. Kusokala Duma Radio. Thank you very much for listening to The Big Interview. As always, you can always find our shows on sokaladuma.co.za. For now, it is goodbye from me.
Sokala Duma Radio.
Sokala Duma Radio.